I'm fed up of red. Cause red drives crazy, yeah? Yeah. I've tried it red, but red goes wrong, red. I spit if I can dab it down. Send the tiger red down, nigga. From seat of the heavy man.
Rap crazy, mega.
When you're my pen, you see the service, I'll be bango nico cry. Back up, now you'll be some mongo white. See your way, can join your battle more, you're not die. Maybe sooner like you know, pend on it now. Na play fair you are now, Nintendo wow. Na si jubi kwa chese ya iwa tu ni tama za wako. After money for the money, wanna play with show. Show your money, see you sula na no really blow. Now you better know me. Nisha bizwa na mapenzi kama kato Tony so. Na kira nikitupa sound in my demo, wanna say my no. Do my na real na flow, Lord. Touch my soul, hiri panga kuji suicide. Call me team, report us when I don't ring. Kwani nere mpenda sana, yeah, ya kuni penda mi. Napata fever cause you went sang kwako happy. Mini kipenda mapenzi kwa mbo ya taki. Natama sikati, bongeba mkosi. Anyway, nasubiri mungu wangu pinda tapo ya vida. Full right tapo mbede ya. Tipo nita mpata mwema na minta fuga hija. Hey girl, you feel me?
Mkosi.
Bahati kila nachofanya kinaonekana mkasi. Ongelo mkosi, sina bahati kila nachofanya kinaonekana mkasi.
Nina kastori kabaya na haya mablavi davi. Nimechomwa faya, nimechafuka makapi. Moyo so safi, kira netembeye nae kajali wa brafi. Oh my god, tatizo nyota nyota yangu haingai. Mapenzi ya pesa moyo kweli hofai. Kipo hoi hoi, tena goi goi, okay. Namomba mungu na nasari everyday. Najua na nijua ya kwamba si mongo pay. I got pay, nime penda penda nisipa pendo maze. Amini nateswa sana na mapenzi ya bare. Sina pesa na mimi so pereje. Tafune nwenye magego kibogoyo ni jute. Necheni nishi peke jongo bila dem. Mana kibla nikipenda mumi buje for the same. Watani penda kipindi nikibwa hem. But right now they don't write my game. My hope got rest na moyo mekufa ganza. Get a rose for the time of my pants. Kichwa chafanzi hey girl, you feel me?
Nilikosi,
nilikosi.
Sina bahati, nachofanya kinaonekana mkasi. Ongela mkosi, sina bahati. Kila nachofanya kinaonekana mkasi.
I was already driving me crazy, and I really driving it down. It's my Cornetto Records, JV Yellow Warrior. We out.